ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza hlanganani mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza hlanganani mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
uyamemeza umshono
uyamemeza unxamalala uthe vuka nebusile liyaphilizwe liyoshona kwandlebe sikanyilanga
Uthini uPapa Magdala
uPapa Magdala
Uthini uPapa Magdala
Uthini uPapa Magdala naliyana loshona kwandlebe sikanyilanga
Uthini uPapa Magdala
uPapa Magdala
Uthini uPapa Magdala
Uthini uPapa Magdala naliyana loshona kwandlebe sikanyilanga
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela iphinde nje
Iphela iphinde nje Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela iphinde nje
Iphela iphinde nje
Sholozi betimeji
Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela iphinde nje
Iphela iphinde nje
Sholozi nemeji
Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela iphinde nje
Iphela iphinde nje Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela iphinde nje
Iphela iphinde nje Sholozi nemeji
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 Sholozi nemeji